na kupenda. Usije ukala vya kwangu kisha ukaenda.
Na kupenda we
chori na kupenda.
Usije ukala vya kwangu kisha ukaenda.
Baby kukuruka, kuna kupanda juu, kuna kushuka. Kutereza siyo kuanguka, huo mshipi ngumu kukatika.
Every day, every day,
tupige bamba.
Every day,
tutoke outi.
Every day,
tukila bata.
Every day,
tukiwa wote.
Every day,
tupendani.
Every day, every day, every day.
Unavumilia shida, sitie. Unavumilia shida, wewe. Unavumilia shida sitie. Unavumilia shida wewe.